fresh.
DJ Wish. Big Baba.
Hey, yo, Metro Suka Dog.
Kuna kitu flani tangu si unajoni nini. Hina songa ndani ya jeans hata ingo jimini. Swali nini kisongesha utefuata chini. Karibia ni nasiri ya bufanya hivi.
Peleka, peleka chini. Peleka, peleka chini. Peleka, peleka chini. Peleka, 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 peleka chini. Peleka, peleka chini. Peleka, peleka chini. Peleka, 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 peleka. Bam bam, peleka. Mapen peke, misi nanga izo za didi. Tetenje piani, mbling piani. Gogoro wa masling, izo mabati za nini. Hota tanpepa, mdoto kakameta. Negesa mewesa na yomo na Kingereza. Akipeleka chini, mina cheza na mcheda. Na idigi design ule wanjigi udigitenda. Sija rule na shanti, ni big baba na manda. Wabebe kwa party, cheki jinare ni dati. Peleka, peleka chini. Peleka, peleka chini. Peleka, peleka chini. Peleka, 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 peleka. Peleka chini. Peleka, peleka chini. Peleka, peleka chini. Peleka,
peleka. When you drop it down low on the floor, yeah, that's what. Drop it down low on the floor.
DJ Wish.
Drop it down low on the floor, yeah, that's what you prefer. Put your money where your mouth on day, yeah, that's what they prefer. Set it, pick up, set it, pick up, when me set it, you have it, pick up, so when me set it, you have it, pick up, sim sima, muka the keys to me bima, kisikia Kim Jong Koto na juan kuririma, female Benzema, girl dem na go ina, reproduction tunaifanya baksi cha kaldina, bad girl didi, bad girl kariri, nipate ex Tuesday nikiwa wombor tiris, rosa nyoro, fika fiti, siku zombo tote tunawashombor.
Man, me a look where you there. Your girlfriend know me better than them. Man, me a look where you there. Me cause problems everywhere me I got step.
When me drop it down low on the floor, yeah, that's what you prefer. Put your money where your mouth on there, yeah, that's what me prefer. Set it, pick up, set it. Pick up, when me set it, you have it. Pick up, so when me set it, you have it. Pick up.
Nigga, ni chape chape, chape chape ni setie, ni shande shande, shande shande. Goja mapikin, baka lale, angoka nayo, tuende down, niche down kwa carpet. Bad girl kariri, anafanya na kam esa. Only fan, mindo recording is of videsa. Dema uru, lakini ni peng makutesa. Don Julio, ananyanyanga bila chesa. Number uno, mini mzinga na ni ngam. Nikikam, matu potezi ita ati. Number uno, mini mzinga na ni ngam. Nikki come out to put it either.
When me drop it down low on the floor, yeah, that's what you prefer.
DJ Wish.
Put your money where your mouth on day, yeah, that's what me prefer.
Nasikia kuseti, nasikia kubleki, nasikia kuzito kadogo siketi. Nasikia kumedi, nasikia ameza, nasikia too fiti, nasikia too easy. Nasikia kuseti, nasikia kubleki, nasikia kuzito kadogo siketi. Nasikia kumedi, nasikia amezi, nasikia too fiti, nasikia too easy. Nasikia too fiti, nasikia too fiti, nasikia too fiti. Nasikia tu fiti. Oya chachi songa na mimi. Zero shapre manze jasho ni ya nini. Moshi ni ya nini. Ma foreign, organic, ma various na kidri. Nikona pake ma shillings. Nazikishika usia DCA na ma feelings. Unaleta ngangori na vibration ya healing. Rusha mabega takufunza hadi lini. Kama zimeshika mina kam, mina kam. Nalenga huyu chali ya kajam, amejam. Mina kunywa gin, stakiram, stakiram. Ndaga wa juni yangu, unangam, unangam. Nasikia kuseti, nasikia kubleki, nasikia kuzito kadogo siketi. Nasikia komedi, nasikia amazing, nasikia too fiti, nasikia too easy. Nasikia kuseti, nasikia kubleki, nasikia kuzito kadogo siketi. Nasikia komedi, nasikia amazing, nasikia too fiti, nasikia too easy. Nasikia too fiti, nasikia too fiti, nasikia too fiti. Nasikia tu fiti. Ushayamka na hutaki mambo mingi. Ushayamka ukapiga shots mbili. Puff, puff, alafu manchis hivi. Tafuta mbogi manze leo ni maroundi. Staki stress, staki ma pressure. Wapi mirinjeri leo mina toka nje kutesa mbuda flani kika road. Manze pese ina muwasha don pelion. Anasema hata pema vote. Kama zimeshika mina kam, mina kam. Nalenga huyu chali ya kajam, amejam. Mina kunwa chin, staki ram, staki ram. Ndaga wajuni yangu, unangam, unangam. Nasikia kuseti, nasikia kubleki, nasikia kuzito kadogo sikiti. Nasikia kumedi, nasikia amezi, nasikia tufiti, nasikia tuizi. Nasikia kuseti, nasikia kubleki, nasikia kuzito kadogo sikiti. Nasikia kumedi, nasikia amezi, nasikia tufiti, nasikia tuizi. Nasikia tufiti, nasikia tufiti.
All the way from Lax Entertainment, you're chilling with J-Wish.
Komsi, komsa, nyimna skizwa na maoga duwa roisa. Top rapper na natembea bila bouncer. Kula moto toke jashu mpaka na usa. Alitokea kama dishi joisha isha. Sunny clean kame ngarishwa na geisha. D&D ni ya wato kileleshwa. Missed call kwenu utakeleleshwa. Utaperembeswa. Kuna choices na umepita juu ya guesswork. Niko fly, reputation niko jet lag. Na career najiendesha kama Tesla. Pigwa kufika wanafanya gana Nescafe. When I'm ghetto na unavako za ki estate. Na kwa status na kucheki adi leg day. Adi club going down toko reggae.
Gumi jamo ka Alicia kanini. Gumi jamo ka Alicia kanini. Kanini alikuja kaishia kwa nini. Na nyinyi mulidhani atakuja kwa nani.
DJ Wish
jirani akawika jamani. Kanini aliishia kajadunga kanini. Kamini jirani ploti mzima hikuwamini. Kwanini zangu zikishika wangajaba. Staga nikimedi zile stories anakada. Jakoyas tulivuta aduku mada. Nyongi mulivuta kwanini. Na nani kanini tulikuwa kanisani. Na nyinyi mnafanya vitu hamogopia didini.
Man is on my mind, your body for the night. Sincima, you better give me your time. I say man is on my mind, your body for the night. Sincima, you better give me your time. When you download, let the nana feel it on me. When you download, girl, why you watching for me? When you download, when you download, when you download,
look. Kama bado hujatekwa.
DJ Wish.
Hey sweet, take a seat. What's your name? Mbona unakaa familia? Kuna vile nimekuona huku area. Kuski kuna vile nimekudedia. Kasha bleki kamechizi na mimi. Asha nishika belt na lilia mashini. Na regret mbona nilikunywa mingi. Tuna misbehave, leta shashola kwa wingi. Nowadays maisha imechange. Life ya mneti imetuweka bench. Masoshi wa mjini ndo anashinda wa kigame. Demu wako upeana ndo wafundishe kugine.
Nasikia tu, nipige nduru. Chiki vile spizi mina piga luku. Life inani bamba. Life inani bamba. Nasikia tu, nipige nduru. Mwikendi wezi nipata usiku. Life inani bamba. Life inani bamba.
Yo yo eh. Ala, hii ni club aina gani? Imeja tu mandume hakuna mamanzi. Msupa ni moja na mekuja na babake. Apewe mzinga Kingfisher kwa bili yake. Club imeja, hadi hakuna hewa. Kwanza kuna bonza mechafua hewa. Kuna mtu so body manager melewa. Pale kwa counter kuna waiter anapewa. Na mbone club inanuka samaki.
Ukuma waiter ukuja bila panti.
Kwa kuta wameandika usitoke mapema. Ukitoka mapema usiwairudi tena. Wase wase,
sema mkuu.
I club inaudhi tusafishe. Wase wase,
sema mkuu.
Tutoke kirende tuende tuchachishe.
Nasikia tu, nipige nduru. Chiki vile spizi mina siga luku. Life inani bamba. Life inani bamba.
Nasikia tu, nipige nduru. All the relax entertainment, you're chilling with DJ Wish.
4-3 me pull up na El Patron. Seen my top player kin pair na perform. Thicker road mbaka kile ma patrol. Tuko disco matanga na da piga bomb. Niki roll na manigas na roll na mandom. Achana na wofala radi ajui form. Kwa track na kwa road na wa smoke kama bong. Roll na ma bomb shut down in a scale dome.
Mini top player kin pair na perform. Shugli za dosi kuzote mukwa on. Nime pull up jona bima na ndani jo ime chrome. Na maniga na jipulizo na jipulizia. Tonko na Emma nezi my lens use the switch kaka day la kuzoza tinzoza nkama tutaika zoza tena wakituona na juanga kuna agenda akituona you go shot ini original the copy certified battle trophy Mr. Kubol El Patron mana lifestyle Johnny costly says hizo za bila mbogi so Conan o payback watch am nyonyo
4-3 me pull up na El Patron seen my top player kin pair na perform thicker road mbaka kile ma patrol tuko disco matanga na nda piga bomb niki roll na manigas na roll na man dom achana na wofala radi ajui form kwa track na kwa road na wa smoke kama bong roll na ma bomb shut down in a skate dome mi mzazi lazima niendange visiting my fans wanasema mfanana na Eazy-E bad boy kutoka enzi za TBT bad girl ananinesha picha za TBT anyways we drop up ECD grab you spread baridi na kibukizi like the movie prepare jia nudhi na back to back hits na kampu mikumi no I'm on a mission and I make right decision na deku bantaz
Yo, umebanga is na DJ Wish. Turntable Houdini.
Tuko play school, tuko play safe. Ineza come through, tuneza kiset. Ini right mood, chini and the left. Soko ni shava to the moon, tuna jet. Sikia mirista, sima counterfeit. Tukiseti kanda, nanza kukua wet. Otherwise, they wake up by the way. Story ya marijuana, tune legalize base. Hotbox ni ya marijuana. Hotbox ni ya marijuana. Hotbox ni ya marijuana. Niki washa moja una roll to another. Hotbox ni ya marijuana. Hotbox ni ya marijuana. Hotbox ni ya marijuana. Niki washa moja una roll to another. Chrome zone na moshi peke. Juu ya vibe inaomba niendele. Uko above ama tukuondoke. Skill ya kuwazoza suwa tunisha vike. Ini bad, teren teren Nari yende juu, chaini tembe Niku kipafa maku kisikizia Nimeri jendo zime tulipugia Tuko kwa sky tunafloat kifore Mikono juu ya hewa nataka tuzitoke na Biti kidunda tuiyokote One lege
DJ Wish
Pigwa mengo na crew inatana sua Dodge car arrest nimeka mnasiwa Rende ni wrong na bado inasumbua Ting body malo Team kumalo kumalo Team ya kumalo 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 Malo
Vigilant avatar head airbender I'm still a problem to Avengers moving like a stunner power ranger njugu nikichana na mavela ndugu akiitana nkuwa beba juizi sinjaro za kitoto za kitini busy the streets mangoto mingi si ati nini team kuwa malo kwa maliza kuwa fini easy still maviboko mingi yani beatings
check him chopes na kudingli mami huyo ni fresh ananga degree minimal pressure comedy ya pd mwalimu wa matha tumwechesa ikibidi Na tukisidi, sign kujiamini Kama mpoa amedunga hits na mini Team ni ya kumalo, kumalo Na siati nini Ni ra, ra, wazingu wala lechini
Pigwa mengo na crew inatana sua Dodge car arrest meka mnasiwa Rende ni wrong na bado inasumbua Ting body malo Team kumalo, kumalo Team ni ya kumalo Malo, team kumalo, kumalo Team ni ya kumalo Malo team kumalo kumalo team ya kumalo malo team kumalo kumalo team ya kumalo
yo yo
malo
yo. Hini ro, bado ateja pitia doc Ilisha sink, relationship before you dock Toa lock, toa doa, kuna Jackie Rifle Scarecrow, iki try ku invade shamba yako Isa ganja pate, who's that, naki who's gun Huku adichai utarushwa Hauna bahati, haufai kuzusha Umbwa, pull up next time utachujwa
yeah, pull up there sexe, mina kina tete, skade bado sheche, tabia zangu pete, ndo mzangu kete, make it then we fake it, denga wezi dunga denje mbaka fike safe days, nasikia na ni die for real, anadai yake ni free, ati haiko business, waste time, nende ni kabai kondiko, karibu ni pate lock na title deed.
Viko mengo na crew inatana sua, Dodge car arrest meka masiwa, rende ni wrong apado inasumbua, think body malo.
Representing Lax Entertainment, this is DJ Wish.
Yo, tulianza na raba la fu umf, asha toa umf, asha npiga tackle moja safi kumfu, asha nipiga through, hii ni mali true, so najua mpira zangu zilikuwa blue la fu doof, ba, ra, ro, 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 ala fu doof, ba, ra, ro.
Stoki club ndani hadi nione kesho. Mkinoking girls wako lazima pigwe rotation. Mastingo ni deadly, deadly za mateso. Bad girl really lazima afunzwe lesson. Naishi life mka vacation. Nairobi jiji, jiji la sunajua tu before ata ni mention. Place kuna manyonyo lazima niko.
Doof, ba, ra, ro. Doof, ba, ra, ro. Doof, ba, ra, ro.
Like a boss.
Doof.
Like a boss,
DJ Wish.
Mishindaga vikam, jua disipende kujam. Niki drop my jam, manzi yako anaziklam. Alafu yo madam, miu mteka na mabas. Chuka kuwaga katam, naka napenda mashash. Nime chizi na hizo lips and eyes. Ushuria meni bebe ya ma hips and thighs. Nona sikia nataka this and that. Yotingisha slow-mo na inani entice. Hi baby girl, nimezoza upu east side. Kijana ya Vegas, chiki na washika. Kijana mula, minaweza kuspoil. Ni kupati FM, ukazoze upo insta. Niaje mam, nimekuno kijo alai. Niaje mam, baby minataka jo uwine. Niaje mam, ukiwine na feel fine. Niaje mam, niaje mam. So baby uneza zungusha yo biki bam. Su, su, zungusha kidigida. Ai, baby uneza zungusha ukidigida. Su, su, zungusha ya big big bam. So baby uneza zungusha yo biki bam. Su, su, zungusha kidigida. Ai, baby uneza zungusha ukidigida. Su, su, zungusha yo big big.
Stuwa panda right, stuwa panda left. Pia kichwe naza songa kama mdigidani less. Ndo kudonjo na maulan gala na mabrothers katha. Kisho mbichi jino bagi na majordansa black. Zungusha yo biggie bam, burusha yo digida. Punguza yo milligram, buluta yo indica. Mindi chapo siku nzima, fukuzo yo minipan. Ugabu isha fikia bwe waki, chunguzo yo fuzita. Niaje mam, sit hands niko na phone. Niaje mam, niko na big 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 bomb. Hivi na kupea stimu na mbili mbili. Ipilesi kisi bisi chimi chimi.
Niaje mam, niaje mam, baby minataka jo uwine. Niaje mam, ukiwine na feel fine. Niaje mam, niaje mam, baby uneza zungushe yo digida.
Eyo, 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 metro tukato.
Uneza zungushe yo digida.
Daiva, daiva, daiva.
Acha na penda nini brida.
DJ Wish. Eyo, metro tukato.
Anapenda let's say boys sample ya brida. Anapenda le, anapenda let side boys ampulia brida prince ina. Postal diva kwa mkono ina. Yoche zanga Call of Duty sa zingine FIFA. Goli toka inda, Paulo na Sila. Digida, digida, digida mabombo. Kwela haga bigi kaile keja ya omolo. Kwida na malines kasutiza Charles Jonjo. Ongeza kichele na punguze mudomo. Boss lege no si mame tentos. Biga boss lege no si mame tentos. Chinda uwa no si funje shingo. Kuwa malo zendi ambo say so.
Atikuwa finish kwa fanya nini brida.
Mimi
wanga mbaya.
Mimi
oya wanga very bad. Madansi deadly deadly.
Kudai
kushira wanenge kiss baki.
Gonga
alafu na donjo.
Donjo,
donjo, donjo.
Kasi yobi mami na kuja ina Benz. Au nifite white ina silver Max. Niko waluta na wala isi die stress. Wanajaribu but we better than them. Nani na mapeng. We selecta goda tena ngoma I come again. Niko tamashe nani na isu neza tell a friend. Jeza zigi na kishash wapi lighter then. Who can do it like we? No, none of them. No, none of them. Chris Black, mini Fiat, hatuko the same. Hatuko the same, hatuko the same.
Shera, Shera,
Mimi,
Shera.
Thank you.
Cheza doba zamani Debe imesukwa ikipita umondani Chali flani ni guangi simhandi Yani ras, mwasi yani mwangi Kani oti na muitanga type C Juu ina charge faster ikiwa ndani
DJ Wish
Niko alpha king, nyondoko steam Aluta inashika wapi jean Mide mauru, shikuwa peng ting Mama yo, leta mambling Juu ya senke, mina kujia mechi Hika nairo, jam huwa kesi Passenger ni ngeus flani, keki Wetegea, mina leta vitu de Majina, magwashu, tambua, mababy girl Na kama na kulinki, nato Kevle, nafaa Kasi lags Ni clap sana vasta ki benzo ama beam anataka ni bebwe Juya senke, senke, juya senke, juya senke, senke, juya senke, juya senke, senke, juya senke Ni benzo ama beam anataka ni bebwe Juya senke, senke, juya senke, juya senke, senke, juya senke, juya senke, senke, juya senke Ni benzo ama beam anataka ni bebwe Napenda kwanza senke imechoro, sijui rimagani ndio hukua na noma noma Oyole ungwaro muzi lola na bado Kilimani wanazita boda boda Bombo, achilia clutch alafu gonya 12 o'clock jo binguni unezaona Inazidi tano nane hadi koja M-right hizo mambo anakwanga top man Mafosa, zero mileage Apa mblaina, aezi manage Nizi mapinga, yon your language 102 mbogi tukipiga round Juya senke, mina kushia mechi Ika
Form when taje
DJ Wish
when taje kanibiza mambo kantaje when taje kona daibia form when taje
Dilimshos jasheva kadai ajali Ati niume kwet kanjoroge wa maji Nilifanya chali yako umesengu Naita usherati minaita goldig Chaklanisha nigri hadi misri Bedroom bully girl damn ni konditni Numero uno, next after me tunamwita fast loser Nina wa wombor, wicked na rhymes na kazi mevuva Man do the mathematical calculation Malkantifi na zoza nation Usiku yote tuko jabaration Juu ya jibak na jatu na tagonation
Kanibiza mambo kantaje Kauna daibia form when taje Kanibiza mambo kantaje
The Hood Nation Master, Najona Banda is na DJ Wish. Make your wish.
Atoshaskia kikingia ni kublast. Huko anga bado na chuki wa madaka. Atoshaskia kikingia ni kublast. Atoshaskia kikingia ni Atoshaskia
DJ Wish.
Atoshaskia kikingia ni kublast. Huko anga bado na chuki wa madam so anguka nao itabaki meflow na vibe. Anguka nao koko single for now. Ndeja patikani Hadi late night saa sita ndo tani wai Kikupini location na nkofana na hii Sukate call niko chomba ya G Mina juwa utakuwa Irizo release Acha ni kushow kwanza form ya bidon Nisha shika mpua na tuende chini kwa chini Akiwa adi na mini Say tunasikiza Shin City tuna feel free Take a video na upost pale NGC Jina ni Kantel kurapsi ni talent G Anguka na Anguka na
anguka now, check it. Anguka now, twende down low now. Stand up to your feet, mikono juu, alafu click. Tuliza pesa, alafu one leg. Anguka now, one leg. Anguka now. Anguka now. Anguka now. Anguka now.
Anguka nayo kama uko na new cash. Anguka nayo kuna party na magwash. Anguka nayo round 2 kwa hii bash. Anguka nayo ati, anguka nayo ati, anguka nayo. Anguka nayo, anguka nayo ati. Ati, anguka nayo. Ati, anguka nayo. Na katika msupa we banjuka. Cheza chini kukondezo matuta. Anguka nayo baby galusha itika. Ndagi mdagi matisho za wadagi. Step, I'm a darling. Tambu serikali, juni serikali. Tamka asali, simdachwa ni nani. Flow mshati, ki. Don medunga apo daumi, chi. Kuteki wapo wa daily me, chi. Aha, skia. Beba.
I'm looking for a Cinderella to fit in this shoe. Nataka mali moja fisa kifajamo true. Beauty speak for it's yale. You are living proof. Uber ni sizi tosheka na wewe too. Some will call it manipulation, others call it humanization. But truly it's just an infestation of booty and bitches in this nation. Kenya is a big, big nation. And every pretty girl is can use some population. Anka jing jong. Nataka kitu mweru kitu lazima ikuwe new. Kitu inaka foreign kitu imetoka maju.
Wote napenda wote, date ama wepote, meupe hadi chocolate. Napenda wote, wote napenda wote, date ama wepote, meupe hadi chocolate.
Saingine usiki uso yangu sit. When mwoga nasikia wopiga two meet. Mziki dawa lakini kijana sick. Bila mat mangeusu wanadae nipa manamba. Shaka slim thick palipopota taipata. Nilimpeleka date na ganji ya sadaka. Juice lay queen anajua tu kupika pasta.
Mina penda wote.
Kila type ni yangu kote kote. Stroki club leo hadi mini yokotwe. Akukudenja kavi baya Sandra ni yokote. Walete wote
sina penda wote. Wote napenda wote, date ama wepote, meupe hadi chocolate.
Napenda wote, wote napenda
wote,
date ama wepote,
DJ Wish.
Kila kitu na baki mina smile. Chako kini bamba kwa DM mina slide. Sisi likuenda home na niguare past 9. Na ukise matongeze wa usiki miss mine. Mina sikia poa, kila kitu ni poa. Kama denge wote si wanakapoa. Nikisema hi masauti tunipoa. Mina sikia poa. Hibu class toki juna sikia poa. Mawita toki na sikia poa. Mashisha skosi na sikia poa. Mina sikia poa. Mina sikia poa.
Mina sikia
poa. DJ Wish.
Zime nirunda nijaba siku mochoa. Kando ni tupeng tumverify tumpoa. Na wako jia mashisha na sikia toa na kohoa. Stingo stingo hapa ni deadly. Kila mtu anatoa so zina tupamba tupo lightly. Ambia wete hizo machesa siya tutaki. Nishakiza makroma bomb so ni kupati. Mina sikia poa si unacheki sezi ya taxin. Zina tupamba tupo lightly. Ambia wete hizo machesa siya tutaki. Nishakiza makroma bomb so ni kupati. Mina sikia poa si unacheki sezi ya
taxin. Poa, kila kitu ni poa. Kabukla madenge wote si wanakapoa. Nikisema hi masauti tunipoa. Mina sikia poa. Hibu class toki juna sikia poa. Mawita toki na sikia poa. Mashisha skosi na sikia poa. Mina sikia poa. Poa, mina sikia poa.
Ati niko ma whisky na sini risky. Mazena insist, jona feel fit. DM ime
mekro meso kama 1050 so mazeo kinidai budo unacheza na bookings niko ma foreign na feel kukohoa zangu zimenisha sijui kanta toboa idoba joni ngori na inabambadi wapoa kolabo moja numa asapero na ebola kijana ma hits tu kijana mzi nikipita mabinti uo nita kingpin manze na feel fit juu gang ina win na jotu na watichi na saiwa na pri
nasikia poa kila kitu ni poa pop klama denge wote siwa na kapoa nikisema hai masauti tu ni poa mi nasikia poa hibu class toki tu nasikia poa mawita toki nasikia poa mashisha skosi nasikia poa mi nasikia poa poa mi nasikia poa
mi nkona gat 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 dati miangwa kona bats si bat napenda nikidunga nganganga hiyo dati si kat
DJ Wish
unapewa mecho perform why? Unapewa mechi uperform, why? Styles ni deadly, deadly kila aina. Unapata lea uperform, why? Unapewa mechi uperform, why? Unapewa mechi uperform, why? Styles ni deadly, deadly kila aina. Unapata lea uperform, why?
Sneaky link, attach, nashindwa why? Naichapa ndo unachaka, I'm just that kind of guy. Na weka ntema, kidogo njazi wakarai. Makofi nikizaba ni mazaba zaba zai. Big spoon, maragwa on my plate. Sina kelele, I just wanna get a taste. No more cream for your cake. Sina gamasi, I can make you say washe. Kiuno yo kiuno yo kiuno yo kiu. Kwa DJ unadunda, sina pendo kijitu. Mama, si song, kiwa chini woko juu. After lika ni mabudu.
Unapewa mechi o perform, why? Unapewa mechi o perform, why? Space ni deadly, deadly kila aina. Unapata lea o perform, why? Unapewa mechi o perform, why? Unapewa mechi o perform, why? Space ni deadly, deadly kila aina. Unapata lea o perform, why?
Who am I? Ololo, 1 minute man. Single moja inatosha dem, deal with that. Nitoke nipige kazi, alafu unataka nikupe Thanksgiving nut. Mina wewe nikimwagandani, uka enjoy baby na sita fadhali. Tukachapa mechi bana hadi finali. Sai unadai ati mindi boy flani. Siku perform sana ati siku wana power. Venye tulichocha na manzi utapagawa. Hisi ndogo manze hini long tower. Style ni deadly, ay boy eka lawama.
Minko na gat 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 gat. Dadi miangwa kona bats, si bat. Napenda nikidunga, nga, nga, nga. Hiyo dadu si catch. Unapewa mechi o perform, why? Unapewa mechi o perform, why? Space ni deadly, deadly kila aina. Unapata lea o perform, why?
Unapewa mechi o perform,
why? Unapewa mechi o perform, why? Space ni deadly, deadly kila aina.
Alafu tunachapa dimba. Simba na kapeng choka diva. Dimba na kakwela kameiva. Dimba tunarola dikwa dinga. Dimba mechi dimba. Dimba na kapeng joka diva. Dimba na kakwela kameiva. Dimba tunarola dikwa dinga. Yo, man of the match godi tena waga champe. Wote ni mewa catch ghetto youth na mabombe. Nairobi na Iran na wasupply madebe. So baby girl lebu popi yo champe. Sezi deny jo msipa meni nice walai. Kastana girl na kanapenda futa. Lazima lip gloss after chuku. Shashash alafu zikim nice ana feel kuni. Shuri anapenda venye miwa na gonga. Shot on target evi kama madonga. Aka kapenka napenda kuzitoka. Na kanapenda muko chuu na kuwa chocha. Alafu tunachapa dimba. Dimba na kapeng choka diva. Dimba na kakwela kame iva. Dimba tunarola digwa dinga. Dimba mechi dimba. Dimba na kapeng joka diva. Dimba na kakula kame diva. Dimba tunarola dikwa dinga.
Toko na uradi ya ganji. Come to pange mikakati. Tupige maisabu isabati. Kauko na mali na nisafi. Sivute tenjuta ni wali. West Union Trace call my area. Koko na uradi ya ganji. Come to pange mikakati. Tupige maisabu isabati. Kuda Johnny Linki. No sky sanuta nipata. Tuboronje kusu ganji cause nothing else matters. Dapta kunyesha nani mjanja nani smarter. Nani bossi nani mziza nani others. Yap yap. Mouthing atunaga. Usicheze na biz. Atuwezi elewana. Beini ngapi wese matuwezi kosana. Nini na mrisi na kichele ni ya maana. Ni Linki. No sikuje na mtu sijui. Sizi sema
nyama inakuwa kai pui. Hizo ntabia za mafala chitambui. Kuna shughuli ya magizi na zingine za asubuhi. Rengwa kabla jogo hata iwike. Ma weekendi siko free labda weekday. Baby galu kwa gabizi ya dimide. Ni linki after janta juleo sini D-Day. Toko na uradi ya ganji. Come to pange mikakati. Tupige maisabu isabati. Kauko na mali na nisafi. Sivute tenje utani kwai. Westi ni trace mkoro maedhi ya mlinki.
A main switch production
Akarasan
Chuchu Monona kanataka kona uke banjuka Banzuka kateka chizi ya tu vibe kwezi dance ruka ruka Nataka kona moves kidogo dance moves kidogo Taka kona uke banjuka banjuka
DJ Wish
Banjuka 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 Tolezi badi na vile akona bunda Mamizo vitin kwa kitu tu mononeza sunda Sezi goni risk ukipiga 360 zina nifanya facing kiziona Na book that baby girl simama Uwezi katika kome keti inama Akne kamona piga deki simama Uwezi banjuka kome keti Uwezi katika kome keti
Tulipili usio ila inakuwashia nini Kama ikuhusu unachunguza kwa nini Kaha idumu niko hapa kwa nini Kahu banjuki hapa unafanya nini Tetemeshe hizo vitu fanya tuzitamani Usipreach water na we unakunywa wine Fast kidogo lafu na slow wine Sahau shida banjuka tu Banjuka tu
Banjuka banjuka kateka Chizi ya tu vibe kwezi dance ruka ruka Nataka kona moves kidogo Dance moves kidogo Taka kona uke banjuka 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 Banjuka, 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 banjuka,
mana hu,
banjuka, banjuka, banjuka.
Kishere yani pate nataka kona mikono juu Kila pande nataka kona kila mtu yani naka glase Nataka kona mkizitoka kale ka dance Ah, bona sioni ukilewa madam kila mtu hapa joni kupewa Ukimuvu na katika unanichenga makini uki Banduka na kudera
Kizi ya kapite vile inagonga Chaki venye dugea na tunisha kangoma Hapa kumenice kumeshika vinoma Fiesta fiesta
kuna kukoma
Chaki mina feel nice Mina feel guda guda Nabambika sana ata kama sina mula Mina feel nice Mina feel guda guda Shere imejaa mamokoro na mabuda Mina feel nice Mina feel guda guda Nabambika sana ata kama sina mula Mina feel nice Mina feel guda guda Shere imejaa mamokoro na mabuda
Una feel nice Una feel hiyo luga Dagi rombo sea Una feel hiyo guda Must be nice Una feel hiyo guda Sudo dark skin na steam Niza huda sezi deny Avocado mi ufinya Tina Panza niki mix na spinach See mine Ifu mi upiga picha Keep a distance Neti kutachisha Awo Awola Shawo Shadokwa Melola Mebonda Alo
Chaki mina feel nice, mina feel guda guda Nabambika sana ata kama sina mula Mina feel nice, mina feel guda guda Shere imejaa mamokoro na mabuda Mina feel nice, mina feel guda guda Nabambika sana ata kama sina mula Mina feel nice, mina feel magi, guda guda Shere imejaa mamokoro na mabuda
Huku ni wapi mina chezo na napewa for free Ata sidhani mudio mawata weza na nahi Bado siamini yani yote neza kuwa for real Asha nishiweche za chini and just follow me Mina feel nice, mina feel guda guda Fuko nimejeza neza cheza na makota Mina feel nice, mina feel guda guda Situ nifike wapi juni kazi na nituma Na mino fala wali semanga siwezi Ni wiki mbili tuna nimezoze ya kwa trending Same Johnny Cass na kidogo peni blessing Kujambio sana na kusundanga kwa pending
Chaki mina feel nice, mina feel guda guda Nabambika sana ata kama sina mula Mina feel nice, mina feel guda guda Shere imejaa mamokoro na mabuda Mina feel nice, mina feel guda guda Nabambika sana ata kama sina mula
Fata 4, niko class 4 Baby girl anadai ni wash and dom Sezi bonga fiti jumi ukuwa don Sezi banja mta mindo father son Izi sisu najua mindo melgun Ukibanja na ni unapigwa boom Kani happy my guy itajipa soon Usi worry na life itajipa noon Ni weekendi wa life zimefika moon Na madiva wame chrome nimepiga zoom Usi zime my guys unajua rules Tunakata walae adifike noon Unati Tak una tik tak nini baby una ass una tik tak nini izo nini una tik tak nini ina mabusa mebeba sin una tik tiktak, una tiktak nini? Baby una ass, una tiktak nini? Izoni nini, una tiktak nini? Inyama busa mebeba sini.
By the way, let me tell you my inner team was crazy who could get before they tell you majina. Dakika mbili nkimdishi, usisahau malaya haridishwi. Ati tiktak, tiktak, baby uneza flip that. Sit back, dick mouth, mbago shikwe. Kap mali neza shika, haduku we sprinkler. Piga, 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 pia mabeshti feedback. Iwe kalala makamene, kumanisha nikapienga makanene. Make sure katalala bada ya kinem. Kauna lawama pigwa nyere.
Una tiktak, una tiktak nini? Baby una ass, una tiktak nini? Izo ni nini, una tiktak nini? Ini ya mabusa mebeba sin. Una tiktak, una tiktak nini? Baby una ass, una tiktak nini? Izo ni nini, una tiktak nini? Ini ya mabusa mebeba sin.
Black on my king records.
Nikona two left feet but bado neza dondoka na
rhythm. Now
dance but ngoja
now hear this.
Smooth na adi na ifanye kerahisi. Neza digali get my friend. Missy dancer but bado neza move. Neza shake him willy as a shoe. Nipe dance flow nikuonyeshe mane smooth. Left feet nina two my friend. Missy dancer
DJ Wish.
Bado neza move. Neza shake him willy as a shoe. Nipe dance flow nikuonyeshe mane smooth. Left feet nina two my friend.
Missy dancer but bado neza do. Zile vitu wezi duki wa soba ka panther. Ball black ka suit. Nisha shoot my shot get merry ka santa. Nimekuja ku induce. Nimekuja ku remind wa kunyo ka
The Hoodie Nation Master.
Ongezea blue. Tushike nyaru sarua pige banta.
Tunazaka na miondoko kidogo unekashera. Lafu napika smile kani nje kama vela. Weka mikono kwa hewa ni kama unasarenda. Good vibration na isikia kwa mabega. Jiki mzinga kikatika tuma wita taendea. Jetilie kakariko kwa lami na pepea. Beats zote zina come dance move na wekelea. Hata ni understep we check ijalishi juu.
Missy dancer but bado neza move. Neza shake him willy as a shoe. Nipe dance flow nikuonyeshe mane smooth. Left feet nina two my friend. Missy dancer but bado neza move. Neza shake him willy as a shoe. Nipe dance flow nikuonyeshe mane smooth. Left feet nina two, nina two.
Piga makofi hapa tunadeal na manoti. Man dem feeling like posty. Man I'm feeling too costy. Basi put your hands in the air. Dance kama umekunya shots a Bel Air. Will you be the Smith to my Jay na kudea. Songa na yo tempo look and affair. Moves to na share.
Sasa kwa dancer li wizi wizi dancer. Kiwa mini book kama tingable ya faster. Juni kisonga wana note kama Samsung. Nyimko chini sisi tuko juu ya substance. Ujaiona hii mufu ya mbusha. Sisi tuki drop na yo shadi arusha. Mushi mide kusha wiku
ina DJ Wish.
Tuko juu ya kana. Hapa na kuza kudim leta. Leta ufala pota kula maviting. Neza dhani tumebona kumbejo ni taxi. Nati upepo runda upepo niya. Hapo nasikia niskele u. Stingo ni Scooby Doo. Zako zikianza kushuka zinapandisha juu. Piga piga kaleka move muku jamu kumfu. Ati naiku kubamba goza tena toka. Hapo nasikia niskele u. Stingo ni Scooby Doo. Zako zikianza kushuka zinapandisha juu. Piga piga kaleka move muku jamu kumfu. Ati naiku kubamba goza tena toka juu. Hapo nasikia niskele u. Alote na tonesha turushe migu vile vile. Zime turaru tunasikia tuko majuu. Steam, steam, skipata tunashukisha na mamus. Nipe kaleka, so tuko loaded. Strap na mafore. Naifanya leo siya tungoja gya tushoke na. Naiki kubamba mbia selekta jo agode na. Kaki kubamba tupaluka tupaluka. So siulete paza kutim, tim, tim, tim. Washa ki, tempo niya natepa tempo yo bamba sano kiwa. Ching, 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 ching. Gomba kashata, radasha vam. Daki mbeta pona sikia niskele u. Stingo ni Scooby Doo. Zako zikianza kushuka zinapandisha jupiga piga kaleka mumu.
Sema sema tina penda denda. We kwenda na penda pesa takuliko denda. Denda na denda denda itani renga. Jo nisha kemba nisha penda nisha tenda wema. Wanani sema sema tina penda denda. We kwenda na penda pesa takuliko denda. Denda na denda denda itani renga. Jo nisha kemba nisha penda nisha tenda wema. Nita kunyoro sha. Pupum pupum pum 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 pum. Sha. Pupum pupum pum. Pupum pupum pum 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 pum. Sha. Pupum pupum pum. Nita kunyoro sha. Pupum pupum.
Nikipata
kijana na wako na pika dan. So unajua easy bar ni napenda girls. Hawapua ni wasafi but I done.
Nimejipin kwela mbichi binti supu. Yote kaga na mazigi kwangu siku. Na karoli ya madaba tuna seti mawada. Alafu na kapim tukiwa mavitu.
Sizo kupa joku tema baby girl lukini pair the pongi. Najua kuna gushu litaka give mboge. So sonki kuround taku round solo konki. Iyo the pumpu lazima nta isosi.
Easy bar do I like to perform.
Hey, alo, kuni tena sapa.
Mana, tipsy G, spoiler 4-3, tuko na like a boss. Yes.
Wanani sema sema tina penda denda, we kwenda na penda pesa takuliko denda. Tena na tena denda itani renga, jonisha kemba nisha penda nisha tenda wema.
Wanani sema sema tina penda denda, we kwenda na penda pesa takuliko denda.
Tena na tena denda itani renga, jonisha kemba nisha penda nisha tenda wema.
Nita kunyorosha.
Upum, upum, pum, 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 sha.
Upum, upum, pum.
Pum 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 sha
pum 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 pum
at the dance got
this baby cheza nami twende shika kiuno na mata na zungusha zungusha tena
at the dance got this day at the dance got this day
at the dance got this day
at the dance got this day
at the dance got this day
at the dance got this day
at the dance got this day
at the dance got this day
at the dance got this day
at the dance got this day
at the dance got this day
Ati dance kadede
Ronesha genye uta put it up, put it up, put it up. Gali na de sampo ni pepete pumso wakia bak. Gali drop it down niko na dani zame na ni baki. Ndani weye ndo kwa goshi kani nende game indoor. Napenda uki dance so slow. Kati kati ya prod gali ya piti. Manduka kadede uki tacha toes. Ringa sana na kablo weke chini piga pose. Mini fando manu kikata kwanza na ni flow. Kane kubaga nut na mini nakata. Nojo na miaka uki siko na chakata ba. Mama ni roko na nade kunembe na nifa. Na nikipita na chatisha nikana kita.
Baby cheza nami twende shika kiuno na matena zungusha zungusha tena zungusha zungusha tena
kadede kadede
ati dance kadede
ati dance kadede
kadede kadede
ati dance kadede
DJ Wish
tikka tikisi agede kadede tikki takka chasa kadede kadede bajur ka matisi jonas de kadede wezi toke chana na makange de kadede
karada tikki sentazi wacha kwa machuma mbele mimi mimi wewe uone kwa mandoma niko se reason tazi sika kwa mapona kala ujo mishike tikki tena ka follow.
Like a boss.
Let's ignite the floor. We want more and more. Let me show you how we party in
DJ the Wish.
Like a boss, na jua ni kubaya. Nimewaka na tuko na fela.
We niko on kila mali mina tesa. Wanna shinda hawa mina meta meta.
Niki turn up but inaweza. Tawake betu na jua tatitema.
Oh oh, here we go. Abaton is here, you know. It's a party everywhere.
Shikanisha adinda ni ya kanini ya kanini. Hii ni critical, misi criminal. Come tende hivi tuwe physical. Hapa mashida ni minimal. Gari tuko nazo mingi ata peza indi.
Oh oh, here we go. Abaton is here, you know. It's a party everywhere we go. Chibambe let your worries go. Oh oh, here we go. Abaton is here, you know. It's a party everywhere we go. Chibambe let your worries go.
DJ Wish
Abanton to the world. Jina ni Biggie Saijo wanatungam. Ni asapero asapa. Tuko na Mr. T na fela na hii ni mbaya. So come hivi ni kuchezeshe mabanga. Madoba zangu noma na juwa zita kubamba. Iki kubamba uneza nita Mr. Banga. Juvile na zileta manzejo ni mezipanga. Already ini hit na bado si just beat. Na juwa itawa hit maheta na masnitch. Kukumada beat daily huwa galit. Tutu my beat na uchill on it.
Oh oh, here we go. Abanton is here.
Jumamosi, sani saa sita.
Mefika ile siku ya kukubali mini chita. Meamkia supu na kindukulu na shuku mausiku. Kama kawa ni maformzi itajipa. Sema wapi kuna shika kasavera ama kuivaneza. Piga zangu timba ndo ni sunde shada shida. Nikifika saki mtu anambia ni tembe jaba. Niko na ubad na ugeto badu na nitatiza. Neza sema zimpaka zimpaka zi.
Zi.
Yo ni pati sija kuja wii. Kamko baka upiga ti.
Zi.
Nandi.
Zi.
Take it tea. Pati si pati kami bado si participate. Shorts 1, 2 uneza penda kujimarinate. Sabi girl na ti girl pana kujivalidate. Super pana
DJ Wish.
We uko sawa. Maintain. Ivo ivo. Ah we. Ivo ivo. Maintain. Ivo ivo. Slewe sana. Ivo ivo. Ah we. Ivo ivo. Slewe sana. Ivo ivo. Ah ivo ivo. Usichome sana. Ivo ivo.
Ivo ivo. Usonge sana, ivo ivo. Yo position, yondo tempo, yondo. Ivo ivo. Wale, usi overdo. Maintain, suta ni bunchangu. Poa ni aggressive, analeta na fujo. Nona imeza kwa ni vita, blono umiza burungu. Ibu, moshi mbili ukuwe mpole. Leo tunastone kama ndamano za comrades. You get it? Kama bado chana nayo. Tuna tax team, huku netuwa gaza kayo.
Maintain, ivo ivo. We, ivo ivo. Maintain. Ivo ivo. Slewe sana. Ivo ivo.
Spenda juni na black card hapo ananipenda. Mr. Big Bands, Big Buna ndo napenda. Na kama avatar oni itamani benda.
Nani mana, 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 TPCG.
The Hood Nation Master
Villa 43. Tukona like a boss.
Like a boss. Yeni body benda vili anacheza na denda. Baby girl ukeginesha ndondanza kutoa pesa. Na kama wine baby girl utajichesa. Kwa mburi niko best way tisha wata. Hey, semindo gosi seze kupa kuspend. Yoshindanga na mimi yako nataki ya kutrend. Na city 9 ya golf 10 nika 10. Nunga fika depend. Lakini kila saa yoshinda mero wesa. Akila time mini cheze na mpesa. Na sikatai the go shoto jame weza. Na yoko amini beba kawaziri wa pesa.
Ntakutajirisha, tajirisha, tajiri na pesa kiwakilisha. Ntakutajirisha pesa na tajirisha, tajiri mitajiri na pesa ntawakilisha. Mini waziri wa pesa na tajirisha, tajirisha, tajiri na pesa kiwakilisha. Ntakutajirisha pesa na tajirisha, tajiri mitajiri na pesa ntawakilisha. Mini waziri wa pesa. I'm not a spoiler, sidhani utanipenda. Jumini mana tips izo friend wanapenda. Na charaza micharazo utadhani kuna tenda. Iyo tenda umebeba ni mishindo kulenga. Kiwakilisha, wakilisha, neza tajirisha. Kubadilisha maisha sikitu neza shindo. Pesa ineza kusafisha kaniko kona filter. Kuzisha niko kuzisha katika kama ishicha. Kwa flow mara saba baby ya know you know. Venye miwa ganda fanya wananita the don. Kwa magala mini papa the baba na nasa. Makula kona kwanza na mini kona kwa.
Yo shinda mero wesa. Akila 10 mini cheze na mpesa. Na sikatai the go shoto jame wesa. Na yo kwa mini beba kawaziri wa pesa.
Ntakutajirisha, tajirisha, tajiri na pesa kiwakilisha. Ntakutajirisha pesa na tajirisha, tajiri mitajiri na pesa ntawakilisha. Mini waziri wa pesa na tajirisha, tajirisha, tajiri na pesa.
Keza mage mage.
Ntakutajirisha pesa.
Keza mage mage. Keza.
DJ Wish.
Nakauna rada basi sayo menino. Nakauna kopi basi sayo menino. Naka ukujua basi sayo menino. Umeni, 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 umeni no. Nakauna rada basi sayo menino. Naka una kopi basi sayo menino. Naka ukujua basi sayo menino. Umeni, 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 umeni no.
Where you at nigga, niko na form now you know. Jumanze ni majipin mandom. Sign kona do this, ladies wanna go you before. Walikuwa wanasema na wabu never before. Ni mapolzi meja call logs inbox. Na request zote ni watoto ni mikupin. Ukikuja kuja na watoto ni mikupin. Ukikuja skujo kiwa solo.
Niko kwa kija niki hang na mabadis and bandits. Buda tuba guyati ya nani ndio nani. Na kama dubene za feel niko lucky. Mob tezi naso uliza hali chaki. I just stay to the facts kwa hii rap nita honga. Na bado nambi analia niki songa. Mpo akando yangu anajua mindyo donga. Lisema niki hit ndio ndazidi kuwa. Akiwanja kila saa ni minyo.
Na you know.
Hakuna rade maze formation ibo.
Na you know.
I really love you ataka ni na ignore.
Na you, na you, na you, na you, na you know.
Nakauna rada basi sayo menino.
Na you know.
Nakona copy basi sa you many no. Nakaukujua basi sa you many no. Umeni no. Nakona rada basi sa you many no. Nakona copy basi sa you many no. Nakaukujua basi sa you many no. Umeni no. Na utafika mazako zimeshika. Jukusema kweli huku ndani unachatisha. Bogi ni mbaya watu fight na wakilisha. Tina misbehave yani lona choma picha cheki. Call police ngori kubwa manjaki yako missing. Totally nacheza chini jua liko na mimi. Keja nalia kinitanga na nitanga meeting. Careful inatoka mbio kulipota mwizi. Hakuna kucheza chini because you all know. Mokorona chachisha na choma photo. Na mini kukwa tu na deal na hiyo flow. Niko na motive so now you all know.
Niko na balls nigga. Ganji na zichase buda ni tetom nigga. Kwenye rap manze sisi ndio ma top figures. Cheke nyuma convey this is how we roll nigga. Sisi ndio madon nigga. Nimekuja na mabadis walami. Zimeshika sana na pigia wazazi. Niko locked manze nishakuwa mnati. When you mwere unashinda na mabati.
Nakauna rada basi sayo menino. Nakauna kumi basi sayo menino. Nakaukujua basi sayo menino.
Watu wawili wa muna na uchi acha. Nanpea boost tunaanza new chapter. Tusha rudiana ini capture recapture. Uki mtu meafia tunabai kisha ada. Tumerudiana. Tumerogana. Alikulia baba nikakula mori yake lakini. Tumerudiana. Tumerogana. Nilimkulia baba kakula dadangu lakini.
Bada mtu wa mi, nimerudia msani. Tuliachana wiki mbili nisha misio nini. Ai, wewe na mimi ni kama mtu na bibi. Na we na bibi tu nirudi mana limesha didi.
Cheki mtu wa mi, ulikuwa sira kwa nini. Kuna vile ukijaa moni pandisha dhidi. Hii ni yako peke. Kuna vile iliguza but sahi melege.
Likuwa na kushuku sana utatafuta mtu wa kupitisha masiku sahi ona. Ata nilikuja na makutu kumbu kumbu za mabusu. Sijakoma na bado sijaipona.
Wali ni die sezi lie. Mamori wa you, juya hand jam kama moja kakasikia good. Maji haya kuzoleka juu ya kukufikiria. Ukinonja shata moja na zirai. Tumerudiana. Tumerogana. Alikulia baba nikakula mori yake lakini.
Tumerudiana. Tumerogana. Nilimkulia baba kakula dadangu lakini. Usiweke mavudu za udu hapo juu. Jumali umenifikisha muta nivunja mguu. Na niko na mushene ya tene. Morio wako munene ya lini tumia picha ya magi.
Mamorio ni manyoks ko zadi. Shiroli fosa nikalie kwa usoki wande. Kwanza lini show mpesa pochi. Ndo biashara una zozo siku nje.
Kama kulala kwako na changu mini chako acha himali. Wa ukitaka neze wacha utakapo. Sema wapi hapo italetwa na paso. Usijali chombo chako neza kitolea jasho.
Ai giuka pass. Tulia ni kwenyeshe mastingo shop. Ukiumia neza punguza gas. Nina answer ya chuma inoshanga makudu rust. Watu wawili wa mauna na uchi acha. Nanpea boost tunaanza new chapter. Tusha rudiana ini capture recapture. Uki mtu meafia tunabai kisha ada. Tumerudiana. Tumerogana. Alikulia baba nikakula mori yake lakini.
Tumerudiana. Tumerogana.
Rangwa, wada na mastin madi rangwa. Gude zimeshika na sitemi ni mapema. Nduku siki teams unasema.
DJ Wish
Mastadi rangwa, wada na mastin madi rangwa. Gude zimeshika na sitemi ni mapema. Nduku siki teams unasema. Ingine nenda chain, nenda chain.
Aluta irudi na isozi. Shisha mina dai kuivuta.
Ali rangwa.
How dai boy maskini. Nanginyo unalia unadai.
Ali rangwa.
Kashi mikrom na mabzinga na mafila. Nakitipa majani vaji nyuri.
Ali rangwa.
So nagaidisha na mamkula mchitipa. Na nasemu atabaki zilipuke.
Ali rangwa.
Tuna link nacheza na teeth. Kame piga squats kako na bunda legit. Ratio ya waist nalinganisha na hips. Tunika snack na kadembu kana deep.
Fine thank you wini malindi. Tulizali woki sneeze and the universe blessed you. Face cards spot on. Kamini kwa bottom makuchani mastikons. Kibeti ni astoko na tunazi washa.
Rangwa,
wada na mastim adi rangwa. Gude zimeshika na sitemi ni mapema. Nduku siki teams unasema. Engine nenda chain very fast adi rangwa. Wada na mastim adi rangwa. Gude zimeshika na sitemi ni mapema. Nduku siki teams unasema. Engine nenda chain, nenda chain.
Aluta irudi na isoze. Shisha mina dai kuivuta.
Adi rangwa.
How die boy maskini. Nanginyo unalia unadai.
Adi rangwa.
Mashi mikrom na mamzinga na mavila na kitepa majani vinajinyuri
alilengwa.
So na kaivisha na mampila mikitepa na nasemu atabaki zilipuke
alilengwa.
Rengwa ndo mirelize siko kwangu. Nilichotwa na dema na kama na guwaru. Cheki amenichai kudando mbona siku cheki hizo braids kala papo. Rengwa miuraosha, rengwa nakausha, rengwa minazamisha, lazima mashamsham. Emoji za maji zina sija mshika asha na fadha kibonga kana zozadi rengwa.
How pretty is your neighbor, juwangu Johnny Ben. Jana saba ili ni bamba, venye bana liben. Nilizubali ya denda, kizubi zubi gang. Nili check, nika check, again and again. She's a 10, kame Eva, kasipo geuzo, kataungua. Nika diva, kana sumbua, kana fanyadi mina shiva. Na sina kiwa, mina cheza shua, kata jipa, suna nijua. Bang check, confirm, nisha kemba katam. Na venye choka mevaa, kame kaa, kame ni jam. Na bado si jangam, ataka ni jina ya gram. Na inafanya na jam, bana inafanya na jam. Taki na kati, taki, taki, mina taka sana. Taki na taki, nataka kukujua sana. Chini ya maji taki taki mina taka sana. Taki na taki nataka kukujua sana. Taki na kati taki taki mina taka sana. Taki na taki nataka kukujua sana. Chini ya maji taki taki mina taka sana. Taki na taki nataka kukujua sana. Mama tipsy fetish yangu wagafani. Yani bora kona bunda dredi na ni mali safi mtoto wa nyumbani. Short and sweet to be sexy she be my queen. Kana dunga dera kana taka mini cheki. Pale kwa hip kakitak mimi kuisha. Kwanza kakiuma lipsy mika shani bakisha. Saimi na sip malika mendifikisha mama mini kichizi. Super ni bang check confirm nisha kemba katam. Na venye choka mevaa kame kaa kame ni jam. Na bado si jangam mataka ni jina ya gram. Na inafanya na jam bana inafanya na jam. Taki na kati taki taki mina taka sana. Taki na taki nataka kukujua sana. Chini ya maji taki taki mina taka sana. Taki na taki nataka kukujua sana.
From a far distance niko na macho na mfinya itana. Akifika hivi ni majokes laughter.
Uongo na vile we ukuwa boring kuruka.
Ukitaka kucheka si uvai baika. We mpuzi ni usikio pelekwe na rada.
Iza
alafu na mpeleka kijomi. Unamtolea kimoshi kindomi.
Aya
kiwake kiwake kimoku. Anakupea down chini juu na back.
Ni racho ama
Newza meina.
Ni mkamba
uyo kwanza ndio tam kuruka.
Na mluya
anakulisha vyote. Unalamba sahani unasikia buto meshiba. Beste yangu kwanga pedi. Beste, beste yangu sunda velo. Beste, beste yangu ni wafuaka. Baridi kidogo dani la jaba.
Beste yangu penda wasichana. Beste yangu teka na bana. Beste yangu penda jaba. Akipata kitemeo anaipiga sana.
Hari grezu unajua siyo njagi madre.
Kuna jaba miu wanatukwa baite.
Na vile taxi nuboka nonsense.
Ndo ushike jaba uitaji license. Stata na gomba polite. Sunda kavelo zirunde ndo socialize. Tei lazima ubaptize. Mzika ikiisha ikuje mara ya twice.
Beste yangu kwanga pedi. Beste, beste yangu sunda velo. Beste, beste yangu ni wafuaka. Baridi kidogo dani la jaba.
Beste yangu penda wasichana. Beste yangu teka na bana. Beste yangu penda jaba. Akipata kitemeo anaipiga sana.
Playing your favorite tunes back to back is none other than the Tarkus Udin DJ Wish.
Mwake ni mwake anatingili ya kati. Baba keni mrazi anadai hatutaki. Lakini vesho do mwenye napenda kutuzaski. Situmeto na mbali na baba keni arif. Mwake ni mwake anatingili ya kati. Baba keni mrazi anadai hatutaki. Lakini vesho do mwenye napenda kutuzaski. Situmeto na mbali na baba keni arif. Ukianza kurusha luga ndotajua ni kipindi. Demni mihuch kumbe demni pikini. Wacha nipigi story yangu bana inabidi. Tegu to relax cheki ili yanza hivi. Tambizo madumba uwezi tukishia tunajua umetumwa. Magoshodo ni wengi tunaletanga kwa nyumba. Chunga ukicheza tunaleta mali mpya. Vukuto kijam tunashukisha machura. Girls una mission tuko rada ya madumba. Uchekeshe kichele juu mwingine anakuja. Not that tiny tunapenda vitu kubwa. Dem hana pupa heshima kwa mabuda. Fadhali ule
right sana rada kujituma demali safi na mebeba kukushinda kuzoza adisoma wasonjo wanajipa meroga vitu kali mpaka mwenyewe na shinda lakini kwa hii game makudaro mendo teacher napeleka na rada wakishinda na wapita ndabaki kuwa adi teacher mama keni mwake na tungilia kati baba keni mrazi anadai hatutaki lakini goshodo mwenye napenda kutuza skizi tumetona mbali na brother keni ari mama keni mwake na tungilia kati baba keni mrazi anadai hatutaki lakini goshodo mwenye napenda kutuza skizi tumetona mbali na brother keni ari
dance ya his side dance ya his side choose moja love dance ya his side dance love dance ya his side okay touch his fight up love dance ya his side dance love dance ya his side choose moja love dance ya his side dance love dance ya his side okay touch his fight up
tenje notoka kwanza kawe siarif ndege ina sundo sabu ndani ni kajin toba ina donjo na pori meja kichele kuna kulet jom kanipata mbele cheza na njugu jo kishikilia kamwape njege wa kimwok mbio mbaya kama mbapi tunachoma liva na tuko kuiva tunaiva bogi ya mamziza afu kando ni madiva
love dance ya his side love dance ya his side choose moja love dance ya his side love dance ya his side okay touch his fight up love dance ya his side love dance ya his side choose moja love dance ya his side Labda sehisa epu, hey,
Tangili ni msojo kurid mamwere Yes man, tuko juu ya lele Ni legit na mapapole his Domana tukomboka na tupigi kelele Chagua moja ma white widow Suwa shika kilo kilo, high default Wakuti, wanati Kijifanya mweri, unakatu wangingi Bad boy basi area zote Sare kushtuku kio na niko kichele Sisi yao tume master plan Domana tukombele ya ni better than Cheki dance ya ma insider Lab day one na ma designer Mta tucheki kwa ma insider Msupa pewe kitu twa cherry minder
Lab dance ya his side 4, 3, 4 Lab dance ya his side
Choose watch
Lab dance ya his side
Mana TCG
Lab dance ya his side
Wese maga ladies fast Lakini zume before Socha ni funguwe vast Kwa vast ni funguwe raw Sezi gas Chezi pass match Nina tapo Baby girl indo rada Tena let's go
Empress na kufeel Na kufeel na you feeling ni real Na kufeel baby girl my miss Nadai unifeel No mana na insist Empress na kufeel Na kufeel na you feeling ni real Na kufeel baby girl my miss Nadai unifeel No mana na insist
Jackie Stories are hard to waga risky Na mara most easy video Zishagi fiti na bado tuna risk Bado tunashika feelings You're just a friend si kujeta koti this deep Venya tuliklit tuka vibe but I miss you Sana kumis kila tenkendaga missing Na mini jisi jeko sim so what you doing to me Just be my queen I be a king now will you marry me Sema tipsy If you can't show love to me You can't be close to me Who can give love to me I am unlovable If you can't show love to me You can't be close to me Can give love to me I am unlovable
Empress na kufeel Na kufeel na you feeling ni real Na kufeel baby girl my miss Nadai unifeel no mana na insist Empress na kufeel Na kufeel na you feeling ni real Na kufeel baby girl my miss Nadai unifeel no mana na insist
Joe, Empress na kufeel Out of 10 unakula ka 20 Na uni mada na hizo hips na majeki Hop for my whip ni kutembeze weekendi Plus unajua mini full G-Baby Kikukol, respect the call Jumi najua rada zako unapenda mafau na miku Na niku show, ni bebe alone Awigine si watakizi sipendi Sweet one Cinderella Come ni kumwagie madojo matenga Unapenda whip minta kushikia mrenga Na mshonie alone, El Patron jo napenda Sweet one Cinderella Come ni kumwagie madojo matenga Unapenda whip minta kushikia mrenga Na mshonie alone, El Patron jo napenda
Empress na kufeel Na kufeel na you feeling ni real Na kufeel baby girl my miss Nadai unifeel no mana na insist Empress na kufeel Na kufeel na you feeling ni real Na kufeel baby girl my miss Nadai unifeel no mana na insist Agal toto jaber na kupenda Nadai kujua kama unanipenda ndo to date Walai misi dai izo vako za mamblei Na nataka tukidate niko shua tunadate Najua nilisimp nikachomwa kwa DM Lakini hata sijali manze mini don't care Nataka nikudigi kama chachan the rest Kushorijo ni pen Alo Gangster nisha kuwa love doctor Kicheki nikisimp mind your business Nimepata peng mali safi wa kuchocha Nika fine queen
Empress na kufeel, na kufeel na feeling ni real. Na kufeel baby girl my miss, na dai unifeel no mana na insist. Empress na kufeel, na kufeel na feeling ni real. Na kufeel baby girl my miss, na dai unifeel no mana na insist.
I love you.